phambi uba sithandaze, ndithanda ukufunda ilizwi kwincwadi yeendumiso 135. Apho indumiso ithi kakuhle kwaye iqala ngohaleluya, dumisani igama likaYehova, dumisani nina bakhonzi bakaYehova, nimiyo endlwini kaYehova, ezintendelezweni zendlu yoThixo wethu. Dumisani uYehova ngokuba ulungile uYehova, libetheleni uhadi igama lakhe ngokuba kumnandi, ngokuba uYehova unyule uYakobe ukuba abe ngowakhe, wanyula uSirayeli ukuba abe yinqobo kuye. Ngokuba ndiyazi nakuba mkhulu uYehova, inkosi yethu ingaphezu kooThixo bonke, konke akuthandileyo uYehova uyakwenza ezulwini nasemhlabeni, ezilwandle nasemanzini onke enzonzobile. Umqolo wesithandathu ndiwuthanda kakhulu, lihle. Ngamanye amaxesha uva abantu bethetha oku nokuya, ngamanye amaxesha ivakala ingathi uThixo kumele enze into abamxela ukuba makayenze. Kodwa umqolo wesithandathu ubekwe kakuhle njendumiso sitsho apho, konke akuthandileyo uYehova uyakwenza ezulwini nasemhlabeni, ezilwandle nasemanzini onke enzonzobile. Ngaba kuhlanga oko, konke akuthandileyo uYehova uyakwenza. Ngamanye amaxesha bazana noodade abantu bathi uThixo kumele enze okuya, kodwa hayi, wenza akufunayo. Uthwala oko akufunayo, kwaye uThixo akavumeli mntu bamxele uba makenze ntoni. Akukho mntu, ngokuba uyinkosi phezu kwezulu naphezu komhlaba, nakuzo zonke izidalwa, nakubo bonke abantu, nakuyo yonke into ayidalileyo. Uyinkosi phezu kobomi naphezu kokufa. Sonke siyazi ukuba wakweyisa ukufa. Indumiso nembulelo kwigama lakhe elizukileyo iyaqhubeka apha. Ulonyusa amafu eziphelweni zehlabathi, imvula wayenzela imibane. Ngamanye amaxesha siyacinga uba kutheni zonke izinto, kutheni zizibi kangako, kodwa yazi ukuyijonga kakuhle zimiselwe nguye, kwaye ulawula yonke into indalo. Ngoku singambulela nje kuphela uThixo. Qhubeka apho. Ulorhola umoya kovimba bakhe owawabulalayo amazibulo aseyiphutha, thabathele ebantwini wesa ezinkomeni, wathumela imiqondiso nezimanga phakathi kwakho iphutha, kuFaro nakubakhonzi bakhe bonke, owabulala iintlanga ezinkulu, wabulala ookumkani abanamandla, ooSihon ukumkani wama-Amori, no-Ogi ukumkani waseBhashani, nezikumkani zonke zakwaKanani. Walinikela ilizwe labo lalilifa kumaSirayeli abantu bakhe. Yehova, igama lakho lingunaphakade, inkumbuzo yakho Yehova ikwizizukulwana ngezizukulwana. Ngokuba uYehova uya kugweba phakathi kwabantu bakhe, azohlwaye ngenxa yabakhonzi bakhe. La ngamazwi amahle athuthuzelayo esinokuwafunda. Bazana noodade, kuwo wonke amazwi esele siwafundile, sibona ukwenza kukaThixo, kuba yonke into ayenzileyo iphantsi kolawulo lwakhe. Siyabona uba usesemsebenzini, akakayeki kodwa ulithetha ilizwi lokuqala kwaye ngokunjalo uyalithetha ilizwi lokugqibela. Ngoku siyavuya siyabulela ukuba sinokuhlangana apha kwakhona ngokuhlwa nje kwaye mhlawumbi siphendule apha kulo mdumisi kule ntuthuzelo ethethwayo apha. Malibongwe igama lenkosi. Mdumiseni nina bakhonzi benkosi abo bemiyo endlini yenkosi ezintendelezweni zendlu yothixo wethu. Wasibiza lo mdumisi ukuba sidumise inkosi yenkosi, sizi sindumise kwigama lakhe elihle. Kwaye ndiyacinga kuba lo soloko ingumnqweno wethu ukuba singadumisa igama lakhe, kwaye ngokukhethekileyo xa sihlangana singaphakamisa amazwi ethu, siphakamise iintliziyo zethu, sinike uzuko nembeko kumdali wethu. Uyazi asenzeli mntu, kodwa sinike imbeko kuThixo wethu, inkosi yethu owasithandayo. Kwanithanda ukuthi nathi siyamthanda. Ngokuba simthanda, yiloo nto size simnike indumiso, kwaye siyavuya ukuba singathetha naye. Ngaba kuhlanga oko, yinto leyo ethandekayo. Ngubani uyakuqonda? Ngubani uyakuqonda ukutsho abantu ukuba bangenile abangakholwayo abanakusiqonda? Banokuthi benzani abantu? Babiza abantu bangubani? Kodwa ndicinga uba siyazi thina njengabantwana bathixo, siyazi uba sibiza bani, sithetha nabani. Kwaye ndiyacinga uba sele ethethile nathi ngezibhalo nelizwi elingcwele ngamandla, anamandla onke la mazwi, kwaye akunakwenzeka ukuba siwabonakalise onke. Qolo wesithathu, dumisani uYehova ukuba elungile uYehova, libethelele uhathi igama lakhe ngokuba kumnandi. Ngenyaniso xa umoya kaThixo uhamba ukhona, ukhona ubuncwane, khona uvuyo. Uyazi apho kungekho xolo, kungekho vuyo, apho uThixo akanakuba khona. Xa ukhona umoya kaThixo kukhona ubulali, kukhona uzuko, ewe khona indumiso, khona imibulelo phaa intliziyo iyavuya. Indumiso nozuko kwigama lakhe elihle, kwaye siyabulela kwakhona. Xa sinokuza kwitroni yenceba sizise indumiso kuye, masimeni ngoku. Bawo, siyakubulela ngale yure yenceba. Nkosi, siyavuya ukuba usinike lo mhla kwakhona ngobabalo. Siyakubulela Nkosi ukuba singaba nobudlelwane apha Nkosi nawe nabantu bakho. Oh Nkosi, siyakubulela uba singacula amaculo okudumisa, senze yonke into Nkosi ngenxa yokuzukisa igama lakho. Samkele Nkosi, wamkele ingoma yobabalo evela enhliziyweni. Kuwe kuphela imbeko ikho nendumiso, unguThixo wethu, usanyulile, usithandile, uyasithanda, kwaye kuwe kukhona uthando nothando lwendalo. Yanga uba nathi ngokuhlwa nje, ngumthandazo wam lo, egameni likaYesu. Haleluya, amen. Mayidunyiswe inkosi. Kungcono ukuya phambili xa unelizwi elivela enkosini onokulizisa. Kodwa lonke ilizwi likaThixo lihle, kwaye singalijonga sisikeleke lilo. Njengoba bendihleli phaa kuye kwafika incinga kum, ingaba sijonga nje into uThixo ayenzileyo kuthi, into ayenzileyo kwabanye, okanye ngabe uThixo uyathetha nakuthi, ngabe usasebenza kuthi, ngaba sinaso isabelo kuko konke akwakwenzileyo kwaye usakwenza kweli xesha. Sonke siyazi, singajonga kuyo yonke iBhayibhile ukusuka ekuqaleni yesipheleni, emva koko sifikele esigqibeni. Kumele sizibuze, ingaba uThixo uyakwazi ukwenza ntoni kuwe nakum ngelizwi lakhe, ukuze ngingalibali ncinci. Ngoku sigqibo guqulela intshumayelo kamzana uBranham. Ekupheleni uthetha ngomoya, uthi uThixo wadala umoya. Kwaye soloko uSathane engangenanga kula moya ukhona, kuzisa ukuthula, kuzisa ubuhle bonke. Kodwa xa uSathane engena emoyeni, ngoko wenza ingxubakaxaka, wenza uchithachitho, wenza umonakalo omkhulu. Kwaye ndiyacinga kuba le into entsha, ngokuba ndiyathanda ukubona xa umoya uhamba-hamba uphephezela imithi. Kodwa oku ngoku kwakutsha kum ngokugqibeleyo. Xa umzana uBram esithi uThixo wadala umoya kwaye kwakuhle, unayo yonke into kuko, kodwa xa uSathane engena kuwo, ngoku imithi yawa, iintyatyambo ziyophuka, ngumonakalo omkhulu. Ngendlela enye uthi uThixo wadala izilwanyana, kuwakhona uxolo, zonke zazinokuthathamisa. Yayikuphela emva kokuba uSathane engene kuzo. Uthi kwimileniyam, kwiminyaka eliwaka, sitsho isibhalo pha, ingonyama nemvana ziyakutya ndawoninye. Ingonyama ayikuyitya imvana, kodwa zombini ziyakutya ndawoninye oku zikubekelweyo pha. Ngela thuba uSathane uyawube botshelele, kodwa asinamdla kakhulu kweli thuba kumoya uSathane awuzamayo. Emva koko silapho sizokuzijonga ekwisipile silizwi likaThixo. Ndicinga ibingumzana uRusi owathi apho uThixo akhoyo kukhona uthando, kukhona uxolo, kukhona uvuyo kwizibhalo ezingcwele. Kwaye ubukumkani bukaThixo lume kuloo nto, uxolo, uvuyo kumoya oyingcwele. Ukuba kukho njalo, sithini ke ngoku? Sithini ke ngoku? Kwaye kumele sibeke isandla sethu entliziyweni zethu, singafundi simamele ingathi sicinga ngabanye. Bekumele ndizibuze ukuba kude kubephi apho uKristu anokuthabathi indawo kum, kude kubephi apho angaphila ubomi bakhe ngam. Noko ndazi kakuhle kuba bonke abakhonzi bathixo babekwazi kuphela ukwenza oku uThixo wayebamisele ukuba bakwenze. Kwaye siyazi siyawufika kuoko ngenye imini. Khona into entliziyweni yam ekumele ithethiwe, kodwa ngexesha elilungileyo. Kodwa uba sijonge izibhalo ezingcwele, uYohane yayingumprofethi owayethenjisiwe. Kwakusele kubhalwe ku-Isaiah 40 nakuMalaki 3 verse 1 ukuba lo uya kufika uyahamba phambi kwenkosi alungise indlela indawo ezimagqagala zibe zizithabazi ahlise okuphezulu aphakamise okusezantsi enze atyeneneze indlela yothixo wethu kodwa sifunda kwizibhalo ezingcwele zange enze namangaliso omnye noxa wayengowona mprofethi mkhulu sitsho isibhalo awukho namnye owayemkhulu kunoyohane obo yayibubungqina bukayesu kumatewu isahlo seshumi elinanye inkosi ithi ifikele ekubeni ithi wayengaphezu kokuba ngumprofethi wayengaphezu kokuba ngumprofethi hayi phezu komntu kokuba ngumntu wayesisithunywa wayengumntu wayethe wagqithisa kumprofethi wayengesosithunywa yayingumntu wayegqithisile kumprofethi kude kube engazange waprofetha wathetha ngokristu kodwa wayenobabalo lokwakha zange aprofethe nje athethe ngokristu kodwa wayenobabalo lokwakha ibhlorho evela kumnqophiso omdala uya kumnqophiso omtsha nokuthi ngaye ngawo bonke abaprofethi baprofetha ngaye uya kuma phambi endiuma phambi kwenu endingafanele ukubamba imitya yembathatha zakhe bonke abaprofethi baprofethile ngaye ngenkosi yethu kodwa uyohane wayengadingi uba aprofethe ngaye nakanye wayenokuthi uphakathi kwenu kwaye ndinibhaptiza ngamanzi enguqukweni yena iya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo kumele siqonde konke oku ngokukhawuleza kodwa ukuba besinobuza umbuzo ngoku oko bendikhe ndakubuzwa kona abantu ababonakali bebone okukhulu uThixo akwenzileyo kule minyaka kwaye inkosi ithini njengoba watshoyo umprofethi kumnqophiso omdala bathixo yango ngavula amehlo ukuze sibone xa uThixo evula amehlo ethu koko akwenzileyo ngoku singacula njengomculo ngombhali weculo sithi ubale bala okulungileyo okuThixo akwenzele kona akukhokhele ezindleleni zakho kodwa omnye kumele abe namehlo avulekileyo koku kangoba sisazi ngezibhalo uYohane zange enze namnye umangaliso wayenolungiselelo lomyalelo owahlukileyo ngokugqibeleyo kwaye ndandikhe ndathi xa isithunywa senkosi seza kumzana uBranham nge-7 kaMeyi ngo-1946 wathetha okukhethekileyo okuvela kwisipho sempiliso esanikwa kuye nguThixo kwaye ukuba nesifo somhlaza asinakuba nendlela ukuba uthandaze ngokunyaniseka wadumisa inkosi sivile kwilizwi lentshayelelo osebenza intando yakhe ezulwini nasemhlabeni. Ukuba singenza sonke oko sikufunayo, bekuyaba yintoni? Umzana oRusi ukuthethile, ingaba nje ingaba yingxushungxushu. Kodwa xa uThixo enokwenza oko akumisele ukwenza, ngoko khona ulungelwano lobuThixo, kwaye khona intsikelelo, kukhona ukwakheka, kukhona ukomelezwa kokholo. Ngoko sivile izwi likaThixo, hayi ngeentloko zethu nengqondo, kodwa ngomoya nangesityhilelo okunzuleyo ezintliziyweni. Emva koko sinomdlalo, sinenzuzo enkulu kulo lonke ilizwi elifundiweyo. Kwincwadi kwabaseKorinte bililizwi lokugqibela esalifundayo, Paulus uyabhala xa sithetha ubulumko bukaThixo. Sonke siyazi uThixo wayezifihle kuKristu, wazityhila kuKristu kokubini ngexesha elinye. Wakwenza kwabangakholwayo, wazityhila kwabakholwayo. Ngokunjalo nakwilizwi likaThixo, kwabanye kufihliwe, kwabanye lityhiliwe. Apha kusathiwe kwimfihlelo sithetha ubulumko bukaThixo ngemfihlelo, nditsho nemfihlelo efihliweyo. Apha sicinga ngemana efihliweyo malunga noko eyayingekuko komntu wonke, okwakungekho ngaphandle, ekwakungekho kungcwele, kodwa kwakukungcwele kwankangcwele ngentonga ka-Aaron ikhona apho, yadubula ngobusuku obunye. UThixo wanika isiqinisekiso ngobabalo. Apho ngokunjalo elizwi lokwaziwa kwixa elingaphambili, sithetha ubulumko bukaThixo ngemfihlelo, nditsho ubulumko obufihlakeleyo. Asinakuthi nakweli xesha ukuba ngumyalezo wexesha lesiphelo, ngokuvulwa kwamatywina ngesityhilelo seemfihlelo zikaThixo. UThixo ufihle ubulumko obufihlakeleyo obubekwe phambi kwethu. Ewe, abangakholwayo nabo bacinga uba bazi kakhulu, abakhathali ngokuba abanye soloko besazi yonke into. Andizange ndazi kakhulu, kwaye ndiyavuya kuThixo ukuba ndinokuhlala kwiinyawo zendoda yakwaThixo, kwiinyawo zeNkosi, ndive amazwi amnandi avela emlonyeni wakhe. Kwaye ndiyakholwa ukuba ndiyakukholwa kude ube ngumhla wokugqibela ubomi bam. UThixo owabonakala kwintsika yomlilo, owayekhona ekuzalweni kamzana uBranham, kukho le ntsika yomlilo yangena egumbini, hayi kuphela yangqinisisa kumakhulu, kodwa kumawakawaka ngamaxesha ebukhoneni besihlwele. UDavid Xebe, ndiyakukukholwa ukuba wayengumprofeti owayethunywe evela kuThixo, lo wayenikwe isityhilelo selizwi nentando kaThixo yeli xesha. Kwaye bonke kumele, konke kumele kuthethwe ngokucacileyo. Ofuna ukuma imihlaba yakhe phambi koThixo, kumele abe no ewe entliziyweni yabo. Akumelanga bacinge. Ndingazikhupha na irasentyisi ekeyikini. Ngendlela ethile ndikhuphele zonke ezinye ecaleni. Hayi, kumele samkele okuThixo asinika khona ngokupheleleyo njengokuba awakunikayo kuthi. Kungenjalo asidingi uba silambe nakanye. Ukuba sifuna ukulungisa kwakhona ingaba esi sithilelo esi ayisosithilelo oku kuyinyaniso akuyonyaniso oku sifuna uqala phi sifuna ukuphela phi kwaye ngubani ozoba ngumgwebi ekugqibeleni. Siza kwixesha elibaluleke kakhulu, akumelanga senze impazamo. UThixo uyawuba nelizwi lokugqibela. Sithetha ubulumko bukaThixo ngokufihlekeleyo, uThixo akumiselayo kwihlabathi elizukweni lethu. Ewe, uThixo wacinga ngokuzukiswa kwabantu bakhe. Ingaba okwakukuhlanga? Ndiyanixelela, lo omzukisayo omnika imbeko iyakufika iyure apho akukhuqula abantu bakhe abenze babe ngabaxhamli betrone yakhe. Siya kumbona njengoko anjalo, sifane naye. Apha emva kwayo ithi ukwaziwa kwixa elingaphambili. Bonke ababeziwe kwixa elingaphambili bamiselwe ukuba ubulumko bukaThixo bufihlakeleyo obabusele bumiselwe phambi kwazo zonke izigaba zehlabathi kumele sithethele uzuko lwethu. Kwaye kukho oku kwenzekayo kwexesha likaPawulos ngokomlinganiselo nendlela awayenikiwe eyinikelwe ibandla. Kwaye yayinguye owathi imfihlelo inikwe mna ngesityhilelo. Kwaye uvala le ntetho ngamazwi athi ilihlo alibonanga nendlebe ayivanga kwaye akungenanga entliziyweni zabantu ukutsho izinto uThixo azilungisele bona abo bamthandayo. Yanga singaphakathi kwabo bamthandayo sikholwe ukuba wasithanda kuqala. Kungenjalo besingenakumthanda ngokubini kuphela abo awabathandayo phakathi ehlabathini bamthanda kwakhona elithandweni lakhe awasibonisa lona ngobabani. Oh, yanga inkosi ngasinceda ngeli xesha apho ekusamele silinde ngobabani. Uyazi xa ufunda incwadi ezenzo zange kusoloko kukho ingcebiso okanye impendulo yayikho ukuba mhlawumbi abapostile abakhulu. Phaa kwincwadi ezenzo ingcebiso yayingasoloko ikhona ukuba mhlawumbi abapostile abakhulu babelindele kuThixo. Endifunde nje namhla kwisahluko samashumi amabini ananye isibhalo esaziwayo esinika umdla iminyaka emininzi apha ithi kumqolo wamashumi amabini anesithathu ngokuba babesiza eYerusalem badibana nabapostile. UPawulos wayesiza eYerusalem kubapostile exela kubo kuba wonke umntu uthetha ngezinto, uthetha izinto ezahlukileyo ngaye uba uchase nomthetho, uchase nolwaluko, uchase noku noku. Ngokufika umqolo, umqolo wamashumi amabini anesithathu lo esifundayo, ngoko yenza le nto sikuxelela yona. Kwakuthethwe ngokungqalileyo, ngoko yenza le nto sixela yona. Pha ithi kukho, kuthi apha amadoda amane anesibhambathiso azibophe ngaso, wathabathe ke uzenze nyulu kunye nawo, ube nokudlelana ngenxa yawo ukuze ugugule iintloko, bazi bonke ukuba ezo nto bazityelelweyo ngawe azilutho. Nawe ngokwakho uhambe uwugcinile umthetho. Uyabona ukuba babe nomdla ngantoni abapostile apho? Babe nomdla uba uPaulus ngoku kumele anike isiqinisekiso etempileni eYerusalem kuba ungoweNkosi, ingathi zange kwenzeka nto apho. Kumele ahlawulele ukuba nyulu, afunge abantu babone konke ukuba kungokomthetho. Injongo yayinye ukuze abantu bazi ukuba ayikho nanye into eyayinyanisi yayithethwa ngayo. Kakuhle kakuhle, uPaulus oko wamvakalisa uKristu njengobethelelweyo wayesele babonisile abantu ukuba umthetho ukho kude kube ngoku, kwaye uKristu nguye ozalisekisa umthetho. Apho uthathe icebo labantu. Ukuba umzana uBranham zange andixelele nge-3 kaDisemba ngo-1962, mzana uFrank, ungabi naxhala ngohambo lukaPaulus oluya eYerusalem nakanye, yayiyintando kaThixo. Ngoko bendiya kuzaphula ingqondo malunga nako. UThixo wayikhokela ngalaa ndlela. UPaulus xa wayigqibile ngento yakhe iminyango, xa uPaulus wayigqibile ngento yakhe iminyango yetempile yavalwa, kwaye ngoku lo mxholo wawuphelile. Ngoku kwakhona umthetho nezithethe zabo nemigaqo yabo babezigcinela, itempile yayivaliwe. Uyazi, kuThixo zonke izinto zinako ukwenzeka. Singacinga ewe khona abantu abaxelayo ukuba sicebise ukuba wenze ntoni ukuze kube khona uxolo, kuba hayi uyindoda ewuhlonelayo umthetho. Thatha isifungo kuwe, uhlawulele ukwenziwa nyulu konke okuya. Zange kusebenze ngolwahlobo. Xa ufunda emva koko pha, abantu bezizwe zase-Asia beze etempileni bajonga babona uPaulus pha. Ima kancinci nje, indoda sele le seyijike ilizwe phantsi naphezulu, ngoku ilapha etempileni uyenze inqambi itempile. Ungazifundela emva kwexesha oko kubhaliweyo apha. Iindlela zoThixo wethu zizukile, zihle. Ngamanye amaxesha kuthi sonke kuba sizibambe, ukuba sinzule kuko, kodwa iindlela zikaThixo ziindlela ezintle. Kwaye kulula kumele sithi siyaqaphela uba iNkosi ikhokhela abangcwele bayo kakuhle. Abapostile babefuna ukuncedisa uPaulus. Abapostile babefuna ukusindisa isikhumba sikaPaulus kulo lonke ixabiso. Wayenokuma ngokulula nje phambi kwabantu njengendoda eyayime ichophe hleli kwiinyawo zikagamaliyeli. Indoda yayisazi ithobele izinto zenkosi. UThixo wayenenye indlela. Yes, nokuba singathatha icebo, intando kaThixo iyawuqhubeka yenzeke. Njengoba kwenziwe emazulwini, iyakwenzeka emhlabeni. Yinto esiyivilele kwilizwi lokutshayelela. Ngokuba into eyahlukileyo ngokugqibeleyo iye yaphuma kulo lonke eli bali. Ingaba oko akuhlanga? UThixo wethu unendlela ezizukileyo, unoyolo lo unothi athobele kuzo. Ngokuba umdumisi uthi nikelani iindlela zenu enkosini, nixhomeke kuye, uyawukwenza kwenzeke. Nikela iindlela zakho enkosini, uyawukwenza kudlule, kumele ulinde. Ibali liyaqhubeka, libonakale lingelihle, kodwa uThixo ulenza ukuba lilunge. Indumiso nemibulelo kwigama lakhe lihle lingcwele. Wenza zonke izinto ngendlela athanda ngayo ezulwini nasemhlabeni. Kwaye soloko sisemhlabeni, nantso eyona nto siyijongileyo, iindlela zakhe zabantu bakhe nebandla lakhe, nokukholwa ngokungafihlisiyo. Uyathwala ebandleni oko akumisele ukwenza, kwaye uya kumazisa engenabala, engenambimbi, engenakusoleka ngenxa yozuko lwakhe. Ehlanjiwe egazini elihle lemvana, afunyane efanele ukuza phambi kwakhe angene elizukweni. Yanga onke la mazwi esiwajongileyo namhla kwezi zibhalo, yanga akanakulityala. Yaza yanga anganzula entliziyweni entliziyweni yam nasentliziyweni yakho. Ayixhomekeki emntwini. UThixo nguThixo ligorho, umcebisi osonini nanini, umthetheli woxolo. Intando yakhe iyawukwenzeka ezulwini nasemhlabeni. Kwayanga ubukumkani bakhe bungeza bunamandla. Lo ngumnqweno nomthandazo wethu sonke egameni likaYesu. Amen. Indumiso nembulelo kuThixo ngawo wonke la mazwi mahle asiwavileyo kuzo zonke izibhalo ezingcwele. Ngoku phambi kokuba sithandaze, amehlo am aye awa ezibhalweni ezibini ezihle, kwaye ndifuna ukuzifunda apha. Ithi akukho nyama ekumele izuke ebukhoneni bakhe, kodwa kuye nikuKristu Yesu. Ngaye nikuKristu Yesu. Ngaba ukuhlanga oko? Ndicinga siqale ngelizwi ekumele sizisindumiso kuye, kwaye singaphela ngelizwi kuye nikuKristu Yesu. UThixo awenze ubulumko nobulungisa kuthi nokungcwaliswa nentlawulelo. Ukuze njengoko kubhaliweyo kuYeremiya kuYeremiya isahluko se-9 umqolo wamashumi amabini anesithathu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sokuqala umqolo wamashumi amabini anethoba. Utsho uYehova ukuthi isilumko masingaqhayisi ngobulumko baso, gorha malingaqhayisi ngobugorha balo. Oqhayisayo makaqhayise, aqhayise enkosini. La ngamazwi mahle. Ilizwi likaThixo lithethe entliziyweni yam nasentliziyweni yakho. Kwaye akumelanga ukuba sizingce ngathi ukuba umntu ucinga uba uyinto enkulu kunomntu wesibini, kakuhle kakuhle kayonto phambi kwamehlo kaThixo. Asinokwazi ukuqhayisa ngathi. Amelanga sicinga uba siyinto okanye ndingumntu ofundileyo okanye osisilumko. Kumele sibe nokoyika nokungcangcazela sivela kutheni, kuba ninonke niyazi ukuba unokuzibalela noThixo ophilileyo. Kwaye nditsho kuthi sonke ngokuhlwanje, xa wena nam siye sanokuzibalela noThixo ophilileyo, lonke ikratshe ebomini bakho liyakuwa, yonke into iyakuza ngendlela yobuKristu. UKristu athabathe indawo kuwe, ngoku awuyi kuziphakamisa kunomnye uzenze ngcono kunomnye. Hayi, uyawukwazi oku kumele ukwenze. Paulus yayindoda phambili eyayinkulu inomyalelo, ewe hamba uyokwenza oku nokuya. Kodwa ngoku xa inkosi yadibana naye, ngoku konke kwakuphelile kuye. Siyabona, kuba nditsho na umntu njengoba sivile okwakumiselwe kuyo, uThixo wamisela iindlela zakhe. Ndithanda ukuthi iindlela zethu kumele zilawulwe, zimiselwe nguye. Bazanodade kumele sihambe apha ithi, apha ithi kumele sibulele yena ukuba wenze zonke izinto. Kubhaliwe incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko sokuqala umqolo wamashumi amabini anethoba. Ndifunde ndade ndafika umqolo wamashumi amathathu ananye. Yanga, iintsikelo zikaThixo zingahlala kuthi. Yanga, uThixo othembekileyo abe nathi, owasinika ilizwi lakhe kuthi. Ilizwi linike ukuba siligqithise, kodwa ndicinga uba ilizwi lakhe sivuya kulo lonke ilizwi, ngokuba lonke ilizwi linento eliyithethayo kuthi. Ilizwi lakhe lihle kuthi, noba sifunda phi, noba kusekuqaleni, noba kusekupheleni kweBhayibhile, noba kuphakathi kweBhayibhile. Siyayazi lihle kakhulu kuthi. Kwaye ndicinga asingobantu abathi hayi uThixo akenzanga nto kuthi, kodwa singaxela ngezinto ezo uThixo azenzileyo kubomi bethu. Kwaye ngako oko asiqhayisi, kodwa sinika uzuko enkosini, sidumise uThixo kuba nguye olawula izinto kubomi bethu. Nguye osikhathalelayo, akekho omnye. Kodwa ngubani onokusenza into? Akekho. Kodwa yena wenze into ezinkulu ebomini bethu, ebomini bakho nasebomini bam. Apha ndifuna ukuthi ukuba kakenzi into ngoku, eli lithuba afuna ukuyenza ngalo. Mvumele nje uba akwenze, kuvumele uphendule elizwini lakhe. Emva koko uyakuza kwabakhe abalungileyo ebomini bakho. Malidunyiswe igama lakhe, lizukiswe. Andazi nganinonke, kodwa le yure inento enkulu eyithethayo kum. Ilizwi lakhe linento enkulu eliyithethileyo kum ngokuhlwanje. Ndijonga enkosini andijongi mntu, ndijonga elizwini lakhe kwaye lihle liyamangalisa. Ingaba ilizwi nento elithethileyo ku, ndicinga ngokuqinisekileyo kunjalo. Oh, uthando lukaThixo lugcwalise intliziyo yakho njengoba ligcwalise eyam. Ndiyavuya ngalo lonke ilizwi, kuye kuphela ndinika uzuko kukumbulela ukuba nika uKristu malidunyiswe libulelwe. Amen.